mapenzi ya kweli ndicho lao ni imani, hata kama mioyo yao ipo mbali. Katika hofu na utulivu wanatulia na hali walivyoshibana hadi raha. Haipiti siku kuacha moyo ukalala na maumivu. Msamaha wataombana hata kwa machozi ya aibu. Moyo wao sare, nafsi zao sare, imani zao sare, sare, sare. Moyo wao sare, nafsi zao sare, imani zao sare, sare, sare. Mola kaumba pia kama ilivyo kushoto na kulia. Haya ila msishi kwa mbaya, na kawapa mili ili ndani mkuze zenu siriani, muhifadhiane. Moyo kaupa wivu kisirani, chunga adagani, msizidishiane. Haijalishi awe masikini, tajiri, jirani, mwembamba mnene, ili muradi mpendane, mbebane, mdekezane hadi raha. Haipiti siku kuacha moyo ukalala na maumivu. Msamaha wataombana hata kwa machozi ya aibu.
Moyo wao sare, sare,
la 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 la.